da tati sedda der yimre ne Bashiru Abubakar Yusbi wi'etende seyongo duubi temedde didi
mi yetti takdo fombina ya rahimu oriski lesdi fombina jangde ilmu ndi fu'iri ililal mojihadihimu iwoyton shehu jaddadi men imamu belenti modi adama osa arda miyetti monga namni omardo bawde e holluki yamde e nyandere maunde nde sey seytare mare wadimi yimde nde e yimre mi wawayiga soynde keɓoy kiba mare wonde mi sukla banda mi silmini annabijo cuɓaɗo allah he alo en sahabo en rasula he tabi'i en e luttuɓe julɓe allah ɓe fuuna e hirna fombina beɓe wayla mi jaɓɓi on awima baɗol ibada siɓawoɗo on ko muymi mi sappo yo en seyojiɗi am e nde moftorde meɗen nde moftoyɗen ga hewuki duuɓi metan ɗiɗi temeɗɗe duuɓiɗi lesdi meɗen waɗi ba waɗaki bandam windu manda to fuɗɗiriten amirul muminina mo fooduye hokki ilila ɓamta towna o sappiji haadi jaddida diina yeyna faden moodibbo adama alkitowna mo asliha indirandi to wonmo anda